drunk and I'm drunk, I'm living, I'm drunk, my pants in new tight and joy. Mami unaunyama, shabenda me, katendwa, shabenda me, a kind of mapenzi ni kidonda. Nishaitafuta furaha yakaniumiza mapenzi, moyo vidonda jira. Acha mininywe mitungi. Yuko wapi mwenye pendo ni mwamini? Mapenzi yamenifanya ni siamini. Unayempenda yuko pezini. Nani atanifai?
Sijui nitumie Savannah ama nijinywe madombo tu. Kwenaisha shindikana damn. Ananita mi bwana mdogo. Uwe sometime liniona lofa. Imesha dosha, nimekuchoka. Acha ifike kikomo. Ushali nyosha, sana ondoka. We furai, acha nikonde. Sishangai, kimya tasonge. Wajidai, sitona donge. Oh baby.
Nishaitafuta furaha yakaniumiza mapenzi, moyo vidonda jira. Acha mininywe mitungi. Nakwambia moyo pendo ni mwamini. Mapenzi yamenifanya nisiamini. Unayempenda yuko upenzini. Nani atanifaa?
I'm drunk, I'm living, I'm drunk. My pants in new tight and a joy. Maumivu na unyama.